Qui lâche de l'os. Yani ungekuwa bei makia oda. Yani Miss DJ nimezimika bala. Si tunacheza mbaka kuche. Wapo wanao sweat ila mi na kucheki tuwe. Mami namna gani? Watumiaga namba gani? Sema wataka ladha gani? Sema wataka mambo gani?
Nikupatie.
Mami namna gani? Watumiaga namba gani? Sema wataka ladha gani? Sema wataka mambo gani?
Nikupatie.
Me find them, and the diamonds know me like I go blind them. Wanna see them move and shake out them behind them. Oh yeah, hey mama, and you know say anywhere you dey me dey mama. And me love the way you spin and you play mama. And you a run up the show cause you slay mama, girlie girlie wine for me. Many girls they mad for me, but I you me want and I you me need. So baby no act funny, you tell her me don't wanna be on a waiting list. Me want proper loving, me no one gist. Me want private party, me no one feast. Girl, me give you love, you never see. So me get a
dance. Mami, namna gani? Watu miaga namba gani? Sema wataka ladha gani? Sema wataka mambo gani?
Nikupatie.
Mami, namna gani? Watu miaga namba gani? Sema wataka ladha gani? Sema wataka mambo gani?
Nikupatie.
Unapo scratch your beat, minda napo penda. Unapo shake your beeps, unapo chekecha. Uvatulia na miche, kitapo peta. Sina usingizi, mina planiza kukesha. Sina haraka na muda. Zungusha kana kudai. Tunakesha mbaka kesho iwe leo. Tufanye kama kwenye video. Si tunacheza mbaka kuche. Wapo wana uswe ila mina kucheki tuwe. Mami namna gani? Watumiaga namba gani? Sema wataka ladha gani? Sema wataka mambo gani?
Nikupatie.
Mami namna gani? Watumiaga namba gani? Sema wataka ladha gani? Sema wataka mambo gani?
Nikupatie.
Mami namna gani?